suis artiste. J'ai un numéro.
Wana dai wataitana, akiwa lai wataitana. Baki dai tunadaiana, na chenye tunadaiana.
Jinja wa na kama nikapenga hapana fufua. Jinja wa na kama nikapenga hapana fufua. Wagwan ponde nijia midea na bado wana nitarea. Wera nisha wekerea. Squeezy ni kadera sio kama gera. Asi kamna eni ama kamna dera. I don't come and gera, I come and gera. Utumna kamki mapenzi mina kamki sela. Ndomana nina mapeni ni kama nilise loud. Lyrical girl, wrong toka wakatombili call court. Fitu miniko onu lipa clinical cuffs. At minimal cost na nimbridge of course. Extracurricular activities, extra pressure. Mini lightweight, nipevela na chesa. Niki lightweight, nitakuwa na cheza na pesa. I blow the right weight, apana cheza na pressure.
Cheza pesa, nikiko sana na blood. Venye vela na treasure, tunajua mini mtu bad. Kasi new, atui show kama brand. Overview, na bada uwezi to understand. Wanadai wataitana, aki walai wataitana. Baki dai tunadaiana, na chenye tunadaiana.
Jinja wa na kama nikapenga hapana fufua. Jinja wa na kama nikapenga hapana fufua.
Nijulie Halima, sina pressure za life. Nijulie na Halima, she's my precious in life. Hakuna suicide na wa anything yiko high. Kuji suicide, nunua anything ukue high. Mrembo anapeana heads kaba today ya dipe. Vocalist kia poa ilibidi ni mia nilipe. Niliji gift, ilibidi ni jipe. Niliji appreciate kabla ibidi jipe. Kasi feel your beat, si skizi. Kasi feel your hit, si skizi. Lafa metoka bongo, anaitaji tizi. Nikitokia na udongo, atitua tizi.
Crazy fee and demand, they make it look easy. Tunachinja uwa, no need for pleading. My Dracula, continue bleeding. Tunachinja uwa, risky, tunachinja.